Tandikira musaza bulemeza balemeza bali anakabe yanziza nyo saba sajja Kabaka olwo kusima n'abategekera olusiisira lw'ebyobulamu mwe bagenda okujjanjabirwa endwadde ezitali zimu. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka w'essaza Bulemeezi Kkangaawo Omulangira Ronald Mulondo akubiriza abaweereza ba Kabaka mu ssaza lino Bulemeezi bakunga abantu babeewo mungi mu lusiisira luno nga 22 okutuuka nga 25 ogwokubiri ku St Jude Primary School Kasana mu disitulikiti y'e Luweero. Omusasi waffe ettaka Consulata abirina.
Kkangaawo Omulangira Dr. Ronald Mulondo okwogera bino asinzidde mu nsisinkano n'abaweereza b'essaza Bulemeezi mu lukiiko olubadde ku mutimbagano nga luno lwetabiddwamu abaami b'amagombolola n'abamyuka baabwe ab'ebitongole wamu n'omulezi omuggya Mwami Moses Kanwagi Bazirwane era banababuulidde nti guno omulembe Omutebi bagwanidde okwettanira tekinologiya. Kkangaawo ategeezezza nti olusiisira lw'ebyobulamu luno olugenda okubeera mu ssaza lye ery'e Bulemeezi Ssaabasajja Kabaka yatuwadde omukisa ku mulundi guno nga mugenda kubeeramu ebyenjawulo bingi omuli okulongoosebwa kw'abantu ku bwereere kyokka nga tebasukka nsimbi obukadde 19 ng'enteekateeka eno yakuganyulwa nnyo abaami abatawaanyizibwa okugaziwa kwa katungulu oba prostate enlargement.
24 naye mutano omwezi ogujja ogwokubiri munajjukira amasaza mangi gabadde n'enteekateeka eyo nga Ssaabasajja Kabaka ne bannamikago b'Obwakabaka buno bajjanjaba abantu baffe endwadde ez'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo. Twalaba essingo, twalaba ekyaddondo, twalaba ewuddu ng'abantu kumpi basobola okunyiriri nga basimbye ennyiri y'okulinda obujjanjabi obw'enjawulo. Omulundi guno siine gubeere mu ssaza lya Bulemeezi ku kisawe ky'e Kasana, e Kasana awo ku St Jude Kasana awajja okujjanjabirwa abantu ab'enjawulo. Naye kisinza okweyongeramu ku ekyenjawulo kitwebazizza Katonda nti ku mulundi guno Ssaabasajja Kabaka yasiimye n'okulongoosa abantu kubeeremu nga omuntu singa abanga okulongoosebwa kwe tekusukka bukadde 19 obwa Uganda omuntu ajja kulongoosebwa ku bwereere nga tukasudde ssente. Kale omukisa ogwo makulu nnyo naddala eri abaami abalwadde endwadde ya prostate ekyo masaza amala kibadde kinaba kubeerayokko.
Enteekateeka eno ekulembeddwamu ekitongole kya Kabaka Foundation ne bannamikago abalala era Kkangaawo bw'atyo ayongedde okukunga abaami wamu n'ab'ebitongole bonna okwenyigira mu nteekateeka eno okulaba ng'abantu ba Ssaabasajja bonna mu kitundu kino bafuna obujjanjabi. Ku lwakinaana 8 katonyeze 8 CBS FM Radio y'obujjajja nze ttaka Consulata wano mu ssaza lya Kabaka ery'e Bulemeezi.